sasa. Na kifunga kitabu cha mapenzi, nafungu wacha maisha. Kupenda na kupenda na kitu gani? Bora niwe single tapenda mwakani. Imetetereka ria uchumi wa mapenzi. Mana najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkibi, simu zangu washikie tibizi.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututu ashani josho.
Nakuwa single,
asa nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, yani nini nini yani fe, kugandana gandana kama kupe. Penzi lenyewe halina tamu da, eti ndo niumize. Leo ntalewa leo, leo ntazima bwana. Nishachana na mapenzi, imewachia vijana. Najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washiki eti busy.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
kuza kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.